changu chakwa kuwewe Yomana nakupa mchuchu moyo wangu wote Nakupa mchuchu moyo wangu wote Nakupa mchuchu moyo wangu wote Nakupa mchuchu moyo wangu wote
Aha!
Mimi tu, mapenzi ya kumwaga, oh.